bulshada Soomaaliyeed ee muddo dheer rajo ku qabeen in ay helaan dawladan adeegta isla markaana ay ilaalada hantidiyo erdisho dhulsho iyo diintiyo sidoo kale ay la xisaabtamaana taasoo markii dambe la helo kara dawlad wanaaga hadaba ma aha muhiimadda bulshada in la tahay dawlad wanaaga waliba su'aalo ay una weydiinay ustaad Fuad oo ku mid ah macallimiinta wal ku dhigaas iskuulada magaalada Baydhabo soo inta badan kafaarada waa dawladnimada iyo taariikhda
dawlad wanaag hadii la helo dawlad wanaagsan may la mid etaa webi qulqulaw biyo xareed ee nadiif ee wasaq aan lahayn wada lamba kasto hadeeroona ama albaab kasta oo biyogas usu hor marawna ku galadaw dawlad wanaaga maydan etaa laha ku bilaabo lanka madaxda ah ilaa taliyaha iyo liin taliyahaba yaan faylata tusaale ka siiya dawladdan Beershiya ama Iraanta maanta iyo wafdi ma handireena Sayidina Cumar ibn Khitaab Sayidina Cumar iyo wafdi usu hogaamiyaw lan leeraw Hormuzan iyo handireen ma aragay Cumar oo hoos jiifa geed hoos fayla imaamadii isku kuusaday madan dhikaday hundiraw madasaha kursi rumay meeray cadiilt xaq soorti fa aminta adi badbaadi fa nimt hundurtiyari hadii marka lankaas bulshadaas si ilaahi raali ku iya inay maamulo fadna geedka soo siis ma jeefad fadna lanti bilan qabo geeda fadi dhibaatay fadi laajli dalik maamul wanaag ma in roonta taliyeega usika badbaade usuna badbaade usuna walku badbaade
xasan aadan xasan oo ku mid ah qoyaanada koonfur galbeed waliba usuna sharaxay dawlad wanaag iyo sida muhiim ah ka tahay nolosha bulshada iyo sida la ka helo kara dawlad wanaag iyo shacabka fadaayana
ahmed dawladda wal oo shay eedan faylo dawladan may baa dhabatay may dhiyaasa burbura dhe may laray wadanka nabad majaraw dawladda idan faylatay intii oo haata ama la dhisa dawlad ka shaqeeyaasa nabadda bulshada dawladan hadda may baan saameeyaa shacab kortiku yoo badidilaam qof ka dib sidii may laray laha qowdo male lan sharci la seedo male qofka sharci la seedo fadi dawladdu wala bulshadu xasaaradaas iyo may laray shacabkaas iid iidan saameeyaasa may laray dawlad may buwa ko hataa dawladdu may roonta dadka isu dhaaf duunyada maa roonta dadka oo may laray hoole halka oo duunyada dhanqoota atis yurub toogal yaawta am eeyite am walaan hoola meele ruwaan may dili kor nanki dila sharci la gaadaylikilee dawladnimada ya nabadgeyn ya hoolaad ninka badbaadeen dawladda rikinshaan may baa sharci oo dhakadaan bulshada dhakadaan may baan kushagaya korana anti shacab korti iskiirnaadan go shacabka anti walaal la faray suubiyan yaa kushagaya koran laakiin hadii may laray qof korti dhawaatay sheeno qofka madaagay may kaan shacabka shacab hadii geega hadii way banaan beeler shacabku islaan may laray inis kooye laakiin hadii may laray may banaan baho ama sheegay majar leer amarka dawladda saarta may baa shacabka may baray inta meel ka hiraan
helitaanka dawlad aan faylan bulshada isla markaana si sax ah u adeegto waa baahidan kubin ee Soomaaliya waqtigan ku jirta.